Isaka 4:1. Zwanini matotana ami ukulaya kukayise, nilalele ukuze nazi ukuqonda. Verse 2. Ngokuba ngiyaninika izifundiso ezinhle, ningawushiyi umthetho wami. Verse 3. Ngokuba ngangiyindodana kubaba ethambileyo neyodwa emehlweni kamame. Verse 4. Wangifundisa wathi kimi, inhliziyo yakho mayibambe amazwi ami, gcina imiyalo yami uphile. Verse 5. Zuza ukuhlakanipha, zuza ukuqonda, ungakhohlwa, ungachezuki emazwini omlomo wami. Verse 6. Ungakushiyi, kuyakukugcina, kuthande, kuyakukulondoloza. Verse 7. Ukuqala kokuhlakanipha yilokhu, zuza ukuhlakanipha, yebo ngakho konke okutholileyo, zuza ukuhlakanipha. Verse 8. Kukhulise, kuyakukuphakamisa, kuyakukudumisa lapho ukugona. Verse 9. Kuyakukunika ikhanda lakho umgexo womusa, unikeze kuwe umqhele wodumo. Verse 10. Yizwa ndodana yami, wamukele izwi lami, kuyakuthi iminyaka yokuphila kwakho ibe mningi. Verse 11. Ngikufundisa ngendlela yokuhlakanipha, ngikuhola emkhondweni yobuqotho. Verse 12. Ekuhambeni kwakho isinyathelo asiyukuvinjelwa, nasekugijimeni kwakho awuyukukhubeka. Verse 13. Bambelela ekulayeni ungakuyeki, kulonde, ngokuba kungukuphila kwakho. Verse 14. Ungangeni emkhondweni wababi, ungahambi endleleni yabonakeleyo. Verse 15. Yixwaye, ungadluli ngayo, chezuka kuyo, udlule. Verse 16. Ngokuba abalali, uma bengenzanga okubi, ubuthongo buyasuswa uma bengakhubekisanga muntu. Verse 17. Ngokuba badla isinkwa sobubi, baphuza iwayini lobudlwangudlwangu. Verse 18. Umkhondo wabalungileyo unjengokukhanya kokusa, okuqhubeka ngokukhanya njalo kuze kube semini. Verse 19. Indlela yababi injengobumnyama, abazi ukuthi bakhubeka ngani. Verse 20. Ndodana yami, lalela amazwi ami, ubeke indlebe yakho kukho kukhuluma kwami. Verse 21. Makungachezuki emehlweni akho ukugcine phakathi kwenhliziyo yakho. Verse 22. Ngokuba kungukuphila kwabakufumanayo nempilo yomzimba wonke wabo. Verse 23. Phezu kwakho konke okugcinayo, gcina inhliziyo yakho ngoba kuyilapho kuvela khona ukuphila. Verse 24. Susa kuwo ukuphambana komlomo nezindebe eziyisigwegwe uzidedisele kude nawe. Verse 25. Amehlo akho mawabheke phambili, nezinkophe zakho maziqonde phambi kwakho. Verse 26. Yenza umkhondo wonyawo lwakho ukuba ulingane, ziqine zonke izindlela zakho. Verse 27. Ungaphambunga kwesokunene, nanga kwesokhohlo, chezukisa unyawo lwakho ebubini. Verse